ngiyathela
awroba
imali ningi ngijola nothela iphuzwa iphele uthela wayeka December siyabuthela umama kasiyeke asidesha sideshile la nabazali bayazi sidesha sideshile man
December
boy kulandi yeah
umama uzosikolela
Sepozini, athi ngikushaye ngeflow ye bearings.
See it on the rocks.
Asifune ma flows.
Our money talks. I push it wash. Bakuba lama business boy.
Dadanga ngimkhulu.
Our bitches kuba kwithu magic.